Yeah.
Oh yeah.
Since I start monthly,
breakfast time I spend.
I give you fair warning. Warning.
Fake MCs wananofia kwa virusi vya corona, wananisabai kwa mbali wanaponiona. Nikisogea wanatetema kana homa, anga zangu wasogei wanajua watopona. No trespassing, hii ni private property. Ukikatiza ndo ujue yako tamati. Usione pamba kari ukataka kupima mziki, hautoiweza hii safari ndani ya meli ya Wagiriki. Nipo the black ninja, rusha teki uvunjo boko. Snake in the bank shadow, weka mbali na watoto. Usithubutu li ni dojo la wakubwa. Kushindana na wewe ni kupoteza muda. Sijui unanielewa, hakuna njia hapa. Usilete ujamaa ukanda huu unoshenapa. Wewe ni studio gangster ambaye mtani unahanya, na sisi ndo machizi ambao mamako alikukanya.
I give you fair warning, beware.
Since I start monthly,
hakuna njia hapa.
Usilete mazoea.
I give you fair warning, beware.
Since I start monthly,
hakuna njia hapa.
Kwa ilivoko tuwa na sanda, achilia mbali juu ya mdundo na vyodanda. Though puff to recognize me, chukua tahadhali, little man never try me. Nothing good will come out, kushindana na mimi. Napajua mpaka kwenu, bora kuchunga ulimi. Mdomo ponza kichwa, macho siku rubuni. Vitendo dhidi ya maneno, ndo zetu tamaduni. I give you fair warning, kachezo unapochezaga. Kijifanya una kibri unatulizwa kama baga. Wapi unataka uzikwe, bora useme kabisa. Kusimama na mimi, hautochukwa ta dakika. Wambie na wenzako, bora mrudi mlipotoka. Mmekuja na shangwe, la mtarudi mpaka choka. So empty thread since I stand kama sona. Na ukitia mguu ndoto yuo wondo ngoma.
I give you fair warning, beware.
Since I start monthly,
hakuna njia hapa.
Usilete mazoea.
I give you fair warning, beware.
Since I start monthly,
hakuna njia hapa.
Black Ninja kwenye mdundo. Grabber on the mix.
The Dome Records.